Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere noga e jeegom lewru me e meɗo mayru jam hitaane ujunnaaje ɗiɗi e noga e joyi sappo jiɗɗiyamɗo jaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyi jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor waygal kanko noddirteɗo Seydou Dawo wonto ɓoggi jamɗe to kono ayri banggal helde cuuɗele mahaade ɗon ndiyam ɗam wonde jaɓɓirede ɗum fuɗɗi le ngallure Bamako nde wattu joni o jamaɗan hondi hollude nimse muɗum sanne ko wala fof ko laami o faabiriɓe jara nokku noddirteɗo bila micciteɗen widde rawane kasaraji kammuɗi matama toon sanne wattu joni o laamu koɓɓe fa yetto sukaɓe hayɓe wonɓe toon ɓen gonde wadde immadaraji fedde neɗɗo noddirte AIS nde ɓe gonde wadde immadara mabɓe kamɓe ɗum ɓe wifaɓe darna banque mo AIS wattu joni hono ministre en commune ɓe kabaru keɓe timmini batu muɗen ɗo Bamako ɗo ɗiwno sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo kiikiɗa hande mbi bisimilla moɗon e heɗade laamu koɓɓe puɗɗi helde cuuɗele ley ngallure Bamako nde cuuɗele ɗum woni ɗo ndiyam ɗan ƴaɓɓirtoɗo ɓe puɗɗiri ɗum nokku noddirteɗo pont woyo wayanko ɗum woni ngallure Bamako nde ɗum woni commune joyoɓo noon mbiyeten commune nayoɓo noon mbiyeten ɓe kolliti widdule ko warta ko ɗum waran jokkitede le commune aji keddiɗi ley leydi meɗin ndi noon ɓe kollitiri wide faɓe ƴeewa yalano ɓe kaani ɓuytirde kasaraji kammu le ngallure Bamako nde fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
goori sappo e go'o ɗi golleji godani on liɓugol cuuɗi darnaɗi bange majji immadara holi tongoji nafa o golle woni ko ardina waɗede gollirde direction national de l'habitat holti wide himɓe hewɓe jaɓanigo hakkillo gollirde nde holti wide faaboto himɓeɓe torra mum hewtoto hono hokkude ɓe coggu luwa e lebbi tati fuu jawdi muɗum ana wara e millioji temedere e sappo e tati CFA joom en cuuɗi ɓe ko ballirte ana hawra ko ɓadoto milliard ngaji tati CFA yalla joomu en ana keɓa mosala e sammingol ɗi cuuɗi golle mum ana herani kokuji ñegueje kañe cuuɗi ɗi timma mahede ɗi galda e saria e wi directeur national de l'urbanisme Mahamadou Oule Guem ɗi ñimgoji ɗi galda e saria latto sababu yolongoji nenno laamu o yoppirta ɗum ni ɗum ko wawi wadde torraji bangge goori ndiyam ɗi joɗɗade bangge ɗe nokkuje ana bonna du hakkillaji kumaniɗe yirwere ana waɗa du baasi leydi dow goori ɗi lawol ndiyam kañe pont ana andi moƴƴinede yalla himɓe ana keeɓa jagara ley wattu ndungu ley nokkuje camminteɗe ɗe
kamɓe ɗum woni yimɓe lo wonɓe le commune nayoɓe ɗo Bamako ɗo woɓɓe kollitide kalnama jaati farde ɗiɗo golleji fuɗɗude woɓɓe do kollitide kalna ka ɗum e tawde foof fa hande ɓeɗo yimɓe lo kolli metti muɗen sanne ɓe mbi wala ko laamu o faabiriɓe holno wirno arande no keɗɗen ɓeɗo yimɓe lo ko tifido en do faccitago sita sidiɓe
Je suis resté ici le vendredi vers les 11h.
Mi heddi hen ga ñen aljumaare fatte sappo go jamɗe mi yamiri ɓe naata galle ɗan ɓe wi kan ɓe wara ɓe ƴewde nokkuɗen ɓeɗe meeli kelle ɗum weetu muɗum wimɓe huɗo saabi soɓe hela nokkuji amen ɗe homo yamiri ɓe ɓe wi kam laamo ngo kalniɓe aswere en beete muɗum kamɓe ka e ministre ɓe yettiɗo ɓe fuɗɗi kelle nokkuji amen ɗe mi woni ga ñegueje nayyi ɓe kelliɗe fo e dame majje mi wona fe ñeguere wotere hannen tumi suurtamen lorto suudu wotiruɗo ana wonde maheede ɗono no timmay sanne ɓe helenni suudu fou ɓe kalni amen jiddigi nane no ɓiɓe warɓe heela ɗen nokkuji sa ɓe wari ɓe nasi nokkuji fo kande kelede ɗe mi wona fo tomi yaata ñolman hannden mbeɗe joɗɗi men dumɓe fa hannden
kasinsigde la
ɗiɗo kabaruji fana wa heɓe do page Facebook e compte X Studio Tamani en jaran nokku noddirteɗo bilami haalni on wiide rawani kasaraji kammu matama toon sanne cuuɗi kewɗi kañe caami toon ɗum laadi sababu ɗu so wo yimɓele heddiɓe ley hen faaɓe ƴeelono ɓe kani teddiraji ɗiɗo kasaraji laamunkoɓe kañe fayetto sukaɓe hayeɓe wonɓe toon ɓeɗa gonde wadde immadaraji keɗɗe mi e siita sidiɓe komin pewni on dow hen
ɗi dabirji fiyaɗi yo ittude ñamarɗole foseɗi fattata kasen janggude hayeɓen honono ɓe faddorto jamare watte fo so bonalaji jam waɗɗi ɗum ko holliti kanko Ibrahima Sanogo jokkoɗe ɗiɗi bo maire commune Bla
des mesures sont prises
suudu mairi ndu ana wonde yaltin dow hen ɗati min juɗɗini fedde humnide kabaru anaruji ley nokku o miɗen gollide e pelle ONG dow nomin kani aytirade guuriyaji gonɗi ley nokku o foof sukaɓe jokkolɓe wonɓe ɗo ɓe jangguinama no kani fewtude ɗiɗo kasaraji soɓami fa kammu wari laamu o fabiriki min ko yaata millioji temedde nayyi kalis fa nokku bla
réduire les inondations à bla
lewi kanko Mohamed Tangara amiru hayeɓe den noddirtene bongola le guenni bla o holliti wi dokkodirgo juuɗe hakkunde hayeɓe bla kan en laamu on ana naato saabe ɓe fiya dabiriji patti bonalaji jen satta
minen sukaɓe jokkolɓe hayeɓe mi aytiki guuriyaji kon le ngallure ndiya foof yalla ndi ana heeɓa ƴaɓɓo ƴaɓɓiro dow ɗon yaafiri le golleji amen ɗi suudu mairi ndi ana walla min sanne ana wallira min kaaki kono ayiri broyetingaji kañe pelngaji wakkati fof nden mbimɓe paabo min ɓe paabo
tomin
miccitunde wi amiri hayeɓe holliti wi guenni bla ana hasigini fa hannen e foseji kasin golloɓe mairi on ana tewtora jamare watta haqqille tinno acca tippade ñamarɗe nanndan muɗum le fosiŋaji ɗi
wotto jone milfitito do bomoko do dum woni pelle gonde li ayas de kambe ministre ngabe kumin be kabaru kebe wonbe leede do leede be ngadi botuma aljumar jabbe nonde do bomoko do odo boto kanko premier ministre li leedi meden di kanko arno dido golleji yeruji makko mo leedi niger don wonno to kanyi ministre ngabe kumin be kabaru kebe gonbe le pelle ayas de fa kebe famtar kedden ali sisi
Ban confédéral pour l'investissement et le développement BESID AIS darugol mudum ana wundi yardi yeso sanni le batu mabbe ngaddo yontere bettinde bamako do ministre embe golleji mu em nawri bangal kebe de dedo leede hawri edo jawdi ngawro fa wattele banki o tafom e chapantati lewru septembre ngawrordu o do bank leedi to warta fa darne fa yetto landi goddi kasem bilidi e darugol mako horebe leede kawrtube le gubal ngal be noddirta AIS kam en warta haltitide do mudum le wi ministre Lady Amendi, kumani do kabaruji bili de kebe, BESID AIS, wana banki tanno, wara lata do gullirgal, ngaro, fabade, bantar bangal kebe, fayeto yirwere, leide le kawrtu pe le gubal ngal be nudirta AIS. BESID AIS, wana mdarana de sata, le gullir di yogaji hono, kuram, muingul dati, demal, jande kanyo nande mudum. Gubal AIS, jama mudum ana uri, le nyalom hande o milioji. Chapan jeti e joy, le temdere ondo jama fu yo hayebe.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume Uni e kanye coopération espagnole
hono funet way sendirde natal bamangal jatina natte mudinaade do beme ande to sita sidibe
ko buri heewde fu yimbe heewbe de beme ande ben an mudina fotoji nanan mudun e masingaaji kess ko noddirta iya yalla be hebbe yeda di fotoji do beme ande de nga ko buri heewde fu yoga be yimbe an yeggita jaati yalla di fotoji nanan mudun e masingaaji ande kess tan mudina dum go sabato ko heemebe ana majine hen soni ene yidi padde kulle ande kess majina en ene han yewde fa hannen fotoji ne mudjiri do beme ande de sabi foto fu ko mudinira di masingaaji kess ko noddirta iya a tawan nu wana foto lobbo sanne ko buri heewde fu a tawan kulle netto mo foto mudum wonton mudina kan wodiri ma doyki jommu a tawana han tawede nukku mo hana tawede di en nanal mudun woni misaliji tan ko netto yaawi famude hen sanne ma atta foto jaati ana nibbi sedan feso netto tekinki sanne e gitan mudun ana wa famude dun midun foto ngaji tan mudiniraade e masingaaji kesi beme andede nga warta ile fa handen kulleji kesi ana do beme ande ko noddirte ai ma not di ana faabo netto heboda lugan goji anta ila foto fu yada do beme andede masingaaji kesi mudinira ga san mili yewude kalsin ko yobata hen le lewru fu yalla heba wadal lugan goji no mojjiri son amili wadda di golleji do beme ande a auditan comptement bama o photo wada li hen lugodan fa woda kile heewde sa wadi dun tan mansi on jaati holleten wi o photo wondida jewde yo photo tan mudinirado e mansi ngaji kessidi do beme ande
yotere men noddirten zoom sirnde ngara memde be do mawdele a tan wakkatiji so bami fa duubi jomum goddi ki cellal gal do waranat le hen un rafi cellal non biireten be do mawbe tan fe yeltude wakkatiji wana ko yafiribe karsoni be kadam fa be jalta be donkata no be kaldirno be jaltirta sita sidibe
fanta yo neyejo watti fu omo woya wi kungur makko ana nawamo saatude jaati o wawta immo o daro gaadi halaji fu yo saabe o hebe tan o yaltira le galle sa nani ona teeto no yaltirta wana fu wawda halde bete goto koddaaji makko noddirta do jeneba tan jippit bidde gorko giddi on nani o kabaru tan o harbito immi o joodi nawalaji makko fu timmi o wi kango ko yetti alla omo yima omo muma cagano fuddi di jimi kay e mumugol o sini yaltude o yaw jeewiya gori ko keso kany e koddaaji makko o wi esi ko debbo o kango sikkita jati jeneba ka tampi sanne soni walani o tewtene leddeji njara sabe beewu ana tiidi sanne o wana mawdo fu bangi makko ko holata mo di kulleji ana hasi sanne mi yalta mi ha bangi makko e siko debbo kaydu harbitan jaabimo a inna fanta fe fotta er goto a tawam ana leli joni wi a sella a harbito jaabi e siko debbo o jonto wonmi ga mi samti fa wodi mi di wa imade min daro anton tan neyejo wawa selude no milir donno imma yes dan fami witta o bammi taxi goto febe hawre cogu mudum o nati o taxi o witti mi ciro don tan wi ana tiidi neddo maram neyejo ga watto hajjile mudun sabi bena hani faabede watti fuso benne tiida laaji
do ngarten haddude kikidande do kabaruji dum en jooti on sanne hedade hejju jammin on hono yimbe el haajab woyta do sijjo tamane fu numero o mun on ngadan chapande jeddi jeegom chapande jeenay jetti chapande joyi jeegom chapande joyi jeegom be kaba yitnaade zurnangal be dum numero o mun dum won dirto service kuno fo 37321 kawaju sina tawdo facebook no ga kali safa credit telephone modon no wato so mbaa won noddude fanje fe no ko nan dirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam